Kama ulonipa jana
usininyime nibariki wako mwana
nyumbani kwetu mindo baba mindo mama vipi kama ili jezi langu likizama usiniache nalia kipindi hiki mindo nakutegemea najua unanisikia dua haraka Mungu wangu utanijibia
hey. Nishike mkono Nishike mkono nisidhalilike nishike mkono basi nifike nishike mkono nisidhalilike nishike mkono basi nifike
Yani mimi riziki yangu babatu babatu Siwezi kula paka nichekwe na watu Yani mimi ngumu kula milo mitatu Nisha kuwa story na disiwa na watu Na kama kinsema kindiswa tajua wenye Hila nachojua mimi hapa na kumba wewe Mungu wangu Usiniache nalia Kipindi hiki mindo na kutegemea Najua unanisikia dua haraka Mungu wangu utanijibia
hey. Nishike mkono nisidhalilike nishike mkono basi nifike nishike mkono nisidhalilike nishike mkono